Your blessings,
my father.
Your blessings,
my God,
my Lord.
Your blessings, my father.
Your blessings,
my God.
Hallelujah.
Banji bagenze na ya ochanku midobla mubwange. Ya eranga nkwebaza bina jonkulira mukama nsima. Obutandekerera yadde sinzo mdunja singayo. Nchimani sometime mukama nkunyiza mwira sometime mukama nkwano yingera sometime enjiri ntero jibuka mwira sometime mwe mirimu jimpambye nyo majenze nkwebaza mukama tondokerera. Sababu sabe kuba mukama talikulira. Bye. Balabala mukama byokoze nange nsima. Omulunje yakwadde jangwe nonaze bisima. Kuba butono ndabiriro linga weita wenkuyita mpita ba. Omulunje atandekerera tondekanga koya nensobi zango ziwulira. Ogazi ensalo zange.
www.djericom.com